Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubusanzwe mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ariko mukomeza kutwihanganira ikibazo ntiyari cyakemuka neza. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ababishoboye kandi mudusangiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga kerekeye ubuzima. Turaza kuvuga ku ndwara z'inzoka zo mu nda no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko, indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbaha ikaze mwese. Nkuko nabivuze dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, kiraza kuvuga ku ndwara z'inzoka no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko. Nabwiye ko ari indwara ikunze kugaragara mu bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga mu Kirundi. Twigeze rero kubaganirira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda, aho umutumirwa yadusobanuriye ko umuturage hazagomba kuba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Iyi gahunda rero igeze he, n'ubuhe buryo twakoresha kugira ngo twirinde inzoka zo mu nda, ni gute rero twafatanyiriza hamwe mu kurwanya izo ndwara? Ibi hamwe ibi n'ibindi bibazo muza namwe kubaza, turaza kubigeza ku batumirwa bacu. Turacyarimo kubashakisha ku murongo wa telefone, tuzere ko tubabona mu kanya. Mugume rero hafi ya radio yanyu, turaza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Mukomeze kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202444193. Ntimwiheze rero, ni radio yanyu. Abatumirwa bacu turaza kubabwira mu kanya tumaze kubabona ku murongo wa telefone. Mwemwe hanganye gato.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nkuko nabibabwiye mu kanya. Rero abatumirwa bacu twari tukirimo kubashaka kuri telefone, ariko umwe arabonetse muri uyu mwanya, ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba, ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indwara z'indiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Bwana Jean Bosco, muraho neza. Ndagushimiye cyane kuba ufasha aka kanya, nzi ko mwari muri mu kandi kazi gakomeye, ariko kuba mutwihanganiye mukava mu byo mwari murimo mukaza kutuganirira nabyo ni ikintu cyiza cyane, tukwiye kubashimira.
Murakoze cyane, ahubwo ni kubw'inyungu zacu twese muri rusange n'izanyarwanda muri rusange, kubera ko ikiganiro cyari gikenewe cyane, kuko ubutumwa bujyanye n'izi ndwara baba bakeneye kugera kuri buri wese, kugira ngo twese hamwe dufatanyirize hamwe kuzirwanya no kuzirinda, kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Murakoze cyane kuri iki kiganiro.
Nari maze kubivuga rero mu kanya mbere y'uko muza ku murongo wa telefone, mvuga ko tuganira nyine ku byerekeranye n'indwara z'inzoka zo mu nda na bilharziose, ku buryo bw'umwihariko indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga nk'uko bavuga mu Kirundi. Ubushize twaganiriye ku buryo bwo kurandura izo ndwara z'inzoka na bilharziose ku buryo bw'umwihariko nyine, aho mwatubwiraga ko umuturage azaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Ubu rero nagira ngo mbere y'uko mutubwiraho iyo gahunda igeze, banze mwongere mudusobanurire bilharziose icyari cyo.
Jeanine, murakoze cyane ku kibazo cyiza twatangiye twisobanurira abakunzi b'ibiri Amerika ibijyanye n'iyo ndwara. Indwara ni indwara iterwa n'indizizi, ikaba akenshi ikunze kwandurira mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba nk'ibiyaga, cyane cyane bitewe n'uko aba yandujwe n'abantu bitwa ku gasozi. Ibyo rero umuntu yabasha kujya muri ayo mazi atafite inkweto, cyangwa se abasha guhinga mu bishanga atambaye inkweto zabugenewe, bigatuma twa dukoko tumwinjira mu ruhu, hanyuma tukagenda tukaba indwara. Iyo ndirizi rero igatura mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara, ku buryo ingabo n'ingabo ariho bitura, hanyuma bikaba binatera n'amagi igihe kirekire, kuburyo ayo magi agenda rimwe na rimwe akazenguruka mu maraso akagenda akajya mu bice bimwe by'umubiri nk'umwijima n'ahandi, kuburyo n'igihe ishobora kugira ubwo ayo magi agera mu bwonko. Bityo rero akaba ari indwara mu by'ukuri twavuga ko iza hari ubuzima bw'uyirwaye.
Iyi ni indwara yadutse vuba, ni indwara yari isanzweho, aya magi muravuga ko atembera mu mubiri iyo amaze kuvamo avamo inzoka nk'ibisanzwe, umuntu akayituma ikajya hanze akayibona, ko kera twumvaga bavuga za skarisi, za runwa, teniya n'izindi. Iyi ngiyi ntabwo yari ikunze kuvugwa.
Murakoze cyane. Jeanine, mu by'ukuri ntabwo yakunze kuvugwa cyane, kuko murumva ntabwo iboneka ahantu hose nk'uko za runwa ziboneka ahantu hose, cyane cyane iyi ngiyi ikunze kuboneka nk'uko twavuga mu bishanga, mu biyaga, ahantu hamaze kudatemba. Mu by'ukuri iyi ndwara yari inahari no mu gihe cya kera, mu myaka za 70, bigaragara ko hari imiti yatangwaga muri bya bice byegereye Ikivu, ku buryo hari umuntu yigeze guhana bambwira ko yagendaga kuri moto atanga ibinini ku bantu baturiye icyo kiyaga, muri izo nce zahazitwa cyangwa n'ahandi, gukomeza ibihengero yose, ku buryo yari ihari, yari ari kuva na kera. Gusa ubushakashatsi bwagiye bugenda bukorwa kugira ngo tubone ingano yayo mu gihugu cyose n'ahantu igiherereye. Iyo twavuga ngo muri iki gihe nibwo mbese twamenye amakuru yose y'ahantu yabiri, amenshi y'ahantu yabiri, ku buryo tuzi neza ko indwara kuko tubanje kumenya aho iri, turamutse dushyiraho ingufu kuyirwanya bishobora kuba byagira icyo bigeraho. Niyo mpamvu twashyizeho mu kuyivuga cyane, mu kuyishishikariza abantu kuyirinda, mu kuyibabwira ibibazo bitera, kugira ngo tugere ku cyifuzo dufite nk'igihugu cyo kugira ngo tuyirandure mu Rwanda, ku buryo yagiye ku kigero cyo hasi cyane mu mwaka wa 2024, aho ufite ikibazo kizaba nibura ingano yayo iri hasi gatanu ku ijana by'abantu baba bayirwaye.
Ubwo se nk'umuntu yabwirwa n'iki ko ayirwaye ababara hehe ko wumva nyine nayo majye batembera mu mubiri abwirwa n'iki kugabwirwa n'iki ko ariyo yabarwaye
yego ndakurikirane kuri aka kanumuze kuko amagi atemberera mu mubiri yagenda atembera agenda ajya mu bice bitandukanye by'umubiri ku buryo yumunakirwa ntagashobora guhita avuga ngo ibijyana bikunda niye kuko izina ndwara z'inzoka cyangwa se n'izindi hageze ibimenyetso bihuje n'izindi ndwara ku buryo utahita umenya byana bikunda ngo iyi niyo nk'uko dushobora kuvuga ibishobora ukavuga ati wakwitsamura cyangwa se warwara inkoro wakorora ukavuga ati ibi ngibi bishobora kuba bigera kugaragaza ko wenda dushobora kuzaza yitumira nkoreye mu gihe kirenze ibyumweru ibi n'ibi cyangwa se nagira umuriro mwinshi kuri malariya nkavuga nti birashoboka umuriro mwinshi utari uwa malariya ariko tuzi ko hari n'ibindi bitera imiriro bitari na malariya gusa byumvikana ko n'indwara z'inzoka nazo zagendere ziyoze ntashobora kuvuga ngo wenda mbishimaguye cyangwa se nitumye wenda umwana urimo amaraso yo mu mubiri byara bikora ngo uyu niyo ikintu gishobora kuzaza ko umubiri urwaye wenda byatuma akeka ko ariyo n'igihe yaba yarakoze muri ibyo bishanga cyangwa yagiye koga muri ayo mazi kandi nayo yanduye noneho agatangira kugira ibimenyetso bimwe na bimwe navuga wenda byari bigaragaza nk'iyo ndwara akaba yakwishimagura se yakunda kwishimagura akaba se yabasha kugira nk'umuriro rimwe na rimwe akaba se mu musani yakwituma amaraso bishobora gushyika ariko ikintu kigira hamwe mu by'ukuri ni igihe agiye kwa muganga bakamupima bakabona amagi muri wa musarani ikintu ndabwo kuko kimwe bambajije uti se ayo majyi atembera mu muntu umuntu arayituma nk'uko ashobora kwituma inzoka ntarumwa oya hano ntabwo ituma inzoka ni ya magi koko kandi ntabwo yabasha kuyabona kuko amagi aba yitumye aba ari mato cyane ntabwo agaragara n'amazi kuko ayo magi ahubwo nicyo nagaragaza nakongera kubwira abaduteze amatwi ni uko mirongo itanu ku ijana by'amagi y'iyo nzoka ntabwo umuntu ayitumye akomeza gutembera mu maraso amanuka kuko navuze ko yanduka iba ituye hafi mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara mirongo itanu ku ijana by'amagi amwe niyo atobora twatuyoboro duto tw'amaraso akabasha ayo magi akabasha kujya mu mara ariyo asohoka mu musarani niyo mpamvu ashobora kujya kwa muganga bakamupima bagasangamo amagi niyo ngo ni ukumenya ko amwe ageze hafi ya mirongo itanu ku ijana niyo yabashije gusohoka andi buriya yakomeje muri sirikirasiyo mu maraso yagiye mu bice bitandukanye by'umubiri rero ntabwo ntabitabona ko ari inzoka keretse yagiye kwa muganga bakabasha gupima babona ibyo byuma bapimisha bakabonamo amagi ngo bavuga ati uyu muntu arwaye ya nzoka yitwa shitozoma cyangwa se bariziyoze mu yandi maga akanyuze izina ryayo rikunze kwitwa
turaza gukomeza mu kanya nari ngiye kukubaza ayo magi yageze mu bwonko ariko reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika telefone ziracamo zarangiza zigacika reka tumwakire italiya telefone ye nawe itaracika nk'uko ari ikiganiro kibaha ijambo kandi nabibasezeranije ko mbaho umwanya bakabaza reka tubanze twakire Pascal
ndabumva rwose
wiriwe urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nashaka kumenya neza hava imikera ya bilariziyoze n'ikintu umuntu yokora kugira
yirinde ubwo reka muhe umwanya gusubize rero yavuze ni biva mu bishanga ariko rero ibishanga mwega muvuga umwonga kugira ngo tubashe kumvika inyonga yeye sawa bugumye hafi rero ubwo gusubiza Jean Bosco
karamikarami umuvandimwe arakuze cyane w'umurundi ahagaragaje ikibazo afite kijyanye no kumuyayirinda nk'uko maze kwivuga kuko aho niho ituruka akenshi ikaba yinjije mu ruhu ariko nanone umuntu ashobora kuvoma nayo amazi tuvuge nta bundi buryo bwo kubona amazi yo kunywa asukuye agiye kuvoma ya amazi mu bishanga y'amazi adatemba y'amazi mu kiyaga ayajyanye mu rugo wenda ntiyakandage muri ya mazi ngo yanzoke imyinjire noneho nageza mu rugo agiye kuyanywa yatetse yanzoke ikaba ikirimo ishobora kumuminwa kumwinjirira ku minwa byumvikana ko uburyo bwo kuyirinda nta bundi ni gusukura amazi twavomye ahantu hatizewe tukatsukanya tugateka icya kabiri ni ukwambara inkweto mu gihe tugiye guhera nk'ubwo mu bishanga inkweto zabugenewe kuko ntabwo ari izo zose ishakwe ya bote cyangwa ubundi bwoko bwa inkweto icya gatatu ni ukwirinda kwidumbaguza cyangwa koga ahantu tuzi ko nko mu kiyaga haba hari iyo nzoka ya mustagidi ya kubi kwandura ibwo n'ubundi bigenda bidugo bishobora gukoresha icyakane n'ukubasha ku kutituma utubonye hose nko ku gasozi cyangwa se mu bishanga kuko byongera risike y'uko n'abaturwa ya nzoka irakwirakwira mu bandi bantu natwe tukaba twakongera kuyandura ikindi ni ukwivuza buriya kwivuza iyo urwaye bivuga ko itakwangiza kandi nta gukomeza kuyanduza abandi bantu b'abaturanyi ibyo bivuze kwivuza ko hari ujya kwa muganga cyangwa se hari gahunda ziba ziriho mu bihugu nkeri hano iwacu mu Rwanda yo gutanga ibinini by'inzoka ku bantu bagirwaye cyane ngo se mu gace yiganjemo ahangaha duha abantu bose kugira ngo tugabanye kwa gukwirakwira kw'iyo nzoka ndetse n'abantu bakuru kuri ubu tubaha imiti bitewe n'ahantu inzoka yiganje cyane nk'ubu muri mu cyumweru cyahariwe ubuzima dore ko nicyo turimo tuyotanye ku itariki 14 kugeza ku 18 z'ukwezi kwa 10 mu cyumweru gitaha tuzaha abantu bakuru bose bo mu karere ka Rusizi baturanye n'ibishanga byumvikana ko ngo nabo ni uburyo bwo kugira ngo twirinde kugira ngo iyo nzoka yikwirakwira kugabanya benshi bameze kuyandura
yego Pascal nizeye ko usobanukiwe
Ekoma,
urakoze nawe twakire na Meltus uranyumva Meltus turi kumwe
ku murongo
urahagana he
Bujumbura
yego izina ryawe narivuze neza
neza
nuko ufite akabazo cyangwa intererano
numvirije rezo uburyo irandukira numvise n'uburyo iyo nzoka uyirinda mu kwambara inkweto mu kwirinda kuyituma aho ubona hose iyo nzoka nta muti nari nkeneye kumenya tretema preventive nuvuga umuti wundukiye tretema preventive
ariko ubwo ni ibyo nyine byo kwirinda kandi amaze kukubwira nyine ibyo wakora
n'ubwo buryo gusa nta wundi muti nko gukina kujya
gukingira uravuga nk'urukingo
nk'urukingo ibinini by'urukingo dufate
Bosco yego
ama kandi ntabazani ibimenyetso cyane cyane igira itandukanya n'izindi nzoka
nzi ko mutadukurikira aho ngaho mutatwumva kuri radio reka bugumye hafi hanyuma agusobanurire Jean Bosco mwasobanurira
ikintu mbese yabajije bwa mbere yabaza agace nta rukingo ruhari mu by'ukuri iyi nzoka nta rukingo ruhari rwayo rwaboneka rwakorwa ku buryo ruhari rushobora kwifashishwa icyo umuntu asabwa gusa ni uko ibyago byo gukwira twakomeje kuvuga ahangaha ariko kwinda none bisaba ko bidakorwa n'umuntu ku giti cye gusa kuko ushobora kuba ukeneye kwa koga muri cya kiyaga kugira ngo nyine wiruhure cyangwa se ubashe kugarura imbaraga icyo gihe rero bivuga ko kugira ngo mbikore dufatanyije hamwe tubashe kwinda twese iyi nzoka ntari mu giti cye gusa ni mu rwego rw'umudugudu mu rwego rw'umurenge mu rwego rw'akarere hanyuma twe tukishamye mu mudugudu tukareba kuki ikiyaga cyangwa se igisanga cyacu cyangwa cy'imobilarizyozi impamvu basanga imisane idahari kuki tutakuba cyane imisane kugira ngo bazi gutuma ku gasozi byo kwinda kutwanduriza igishanga kigira ingaruka ku buzima bwacu kuko igishanga twari gikeneye kugira ngo tugihingemo umuceri tugihingemo ibidutunga ariko nabyo dukeneye kugira ngo duhinge ibyo dutunga tudakuramo uburwayi butwangiriza bwa buzima dushaka gutungisha ibyo duhinga niyo mpamvu ikibazo cya mudugudu wacu hariya dutuye tukaganira twese nk'abaturage tukareba igituma iyo ndwara ikomeza kwiganza ahantu hacu hanyuma tugashaka igisubizo kirambye haba kubaka amatuwalete haba gushaka za nkweto zikwiriye haba gushaka imiti cyangwa se udukoko turi mu mazi twororekeramo ya nzoka n'izindi ngamba kugira ngo ibyo kugicira ibibazo iwacu kuko umuntu iyo afite icyo ashobora kuyirinda ariko biragoye ijana ku ijana kuko ashobora kwanduzwa n'abandi bantu b'abaturanyi mu gihe ndagiye kugana mu yandi mazi yaba atarayo nk'aho ngaho niyo yaba ari hanyuma asohoke igihe akayoga byamujyaho imbaraga no gutsinda bikwiye kugira ingamba zihuriweho n'abandi bantu benshi kugira ngo tubashe kuyihashya no kwica ayiwacu mu mudugudu.
Niyo mpamvu mwavuga ko ingamba zishingiye ku baturage, umuturage ku giti cye ari uzaba ipfundo mu kurandura izo ndwara. Melto se wumvise
nabyumvise nasiganye natahuye ko hariho numvise yuko ari gushinga ariko umuti utabaho.
Umuti bahajyavuze hari ibinini batanga umuti wo gukingira ntawubaho ariko ibinini birahari byo kuvura. Yego,
dufate rero umuntu yamaze ku yasamaye mu bisanzwe gukinga yafashwe n'iyo ndwara. Hariho urabizi n'abantu birashika agateba kwivuza. Eske iyo amaze gutiba kwivuza akaza kwivuza iyo byamaze kurengerana araronka umuti, ariko hari igihe aba yamaze gushika kuma iyo nzoka yikompika gute amakomplikasiyo yayo.
Urakoze cyane Mercedes, ni ikibazo cyiza. Ubwo nakongeraho n'icyo kinini nashatse kubaza Bosco, wari watubwiye nyine ko ya magi atembera akagera no mu bwonko, nawe arakubajije ati bigenda gute umuntu aravurwa? Nawe nakubaza nti umuntu iyo byageze mu bwonko umuntu arashobora kuvurwa agakira?
Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Wenda ntire kuri komplikasiyo zimwe zimwe zigenda zibaho bizitewe n'iyo ndwara. Komplikasiyo navuga wenda mu Kinyarwanda ko ari ingorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara. Izo ngorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara rero ni uko ya magi menshi barire yagiye cyacyenda nko mu mwijima, atuma wa mwijima noneho habaho icyo nakwita kuba yandikorere y'umwijima myiza itabasha kubaho. Ya matu byatemberaga ava mu mwijima akomeza ntabashe kuba gitembera neza, noneho hakaba habaho icyo nakwita ipetansiyo portale. Noneho ipetansiyo bituma umuntu hano mu mihogo ashobora kugira amavarisi ziri bayita mu Kinyarwanda, ku buryo ashobora no kujya aruka amaraso. Ndetse bishobora no kwikomplika, ibyo byose bishobora kwikomplika bikageza ubwo umuntu apfa azize iyo ndwara. Cyane cyane iyo ni komplikasiyo ya mbere navuga iterwa na shitiroma. Ni ukuvuga ngo haraho fibrose y'umwijima ukanatumba cyane, ugasanga nagize inda nini cyane yaratumbye kubera wa mwijima wagiye wangirika ugatumba cyane. Noneho ya maraso yagitembera mu mwijima ntaba gitembera mu buryo bukwiriye, akagira ipetansiyo portale. Ibyo bikaganisha ku kuba yagira izo fajovarisi nyuma akagaruka n'amaraso, ku buryo biganisha ku rupfu. Izi ni komplikasiyo ikunze kuboneka cyane. Izindi zijya mu bwonko n'ahandi hatandukanye ziravurwa, ariko bisaba abaganga babizobereye kugira ngo bitangiza nk'ubwonko cyangwa ahandi hantu yaba yagiye. Kimwe ni uko niyo yo mu mwijima iyo ataye yagira kuri urwo rugero rwo hejuru, kuko iyo umaze kwangirika wo biragoye ntabwo uba ukigaruwe mu buryo wongere ugaruke usubire gukora mu buryo busanzwe. Niyo dushobora abantu kugira ngo bivuze hakiri kare, tumenye niba ariyo bahabwa imiti bitajyagira ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane aho biba bitagifite igahuriro. Ariko ahandi hose yabasha kugira nk'ubwonko n'ahandi ushobora kuvurwa, ariko mu buryo bwitondewe n'abaganga bizobereye kugira ngo bitagira ibindi byago bivukiraho nyuma yaho.
Kwirinda no kwivuza hakiri kare. Melitus rero nizeye ko wasobanukiwe. Nagira ngo twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Shukuru.
Murakoze cyane.
Shukuru.
Hello.
Yego, turakumva.
Amahoro.
Muraho neza.
Ego, mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'umutumire ku Ijwi rya Amerika.
Yarakumva.
Ego.
N'ubwa mbere tuvuganye mbese mu kiganiro, ndumva Ijwi ryawe ntarizi.
Ijambere ndakunze kuvugira kuri no radio Ijwi rya Amerika cyane rwose.
Yego, keretse niba dusanzwe duhira indi zina, nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbona ari iki kibazo tubiri nagira mbaze umutumire.
Ubundi uri hehe?
Merereye i Burundi mu ntara y'amajyepfo igihugu. Ubwo nari ku tubazo tubiri nagira mbaze umutumire. Twerekanye n'iyo ndwara nyine, iyo wamubwira w'inzoka
Yego baza.
Nagira ndamubaze ese inzoka icya mbere cyo ziterwa n'iki? Ko tubona abantu benshi babayeho kandi umuntu akabaho yitwa ngo arivuza ariko amaherezo akazaza gusanga yarasinzikaje n'inzoka. Ese hari ibindi bintu byaba biva mu byo tujya bidutera izo nzoka kuko tuguma tuzisangamo buri gihe? Icya kabiri nagira ndamubaze ese ishyirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu ririmo rirategura iki kugira ribe ryakinga izo nzoka muri rusange? Urazi ko abantu benshi usanga twisangamo iyo migera y'inzoka. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Guma hafi ubwo agusobanurire Jean Bosco. Uyu muvandimwe Shakur ati inzoka turazihorana, dukora iki cyangwa OMS aduteganyiriza iki?
Yemeshe sura afite ikibazo cyiza nk'uko yabivugiye nawe zikunze kutubamo cyane cyangwa se kuba mu baturage cyane. Akenshi hano ni ukubera ibibazo navuga bigeze nko kuri bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni isuku cyane cyane nimvuge tundagaruka ku gukaraba intoki. Tuzi ko itariki 15 z'ukwezi kwa 10 bibiriya bari umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki. Ariko uyu muco hari bamwe utari wajyamo ku buryo usanga za ntoki zacu zidufasha imirimo myinshi, zinatugaburira ariko zinaduhereza bwa burwayi hari kuzanza nzoka. Nitubasha yo kwaca kugira umuco wo gukaraba intoki ukwiriye, twibwira ko twakwirinda inzoka nyinshi. Inzoka zidukoramo ntitubashe kudukoramo nk'uko biri ubu ngubu. Icyo ni kimwe.
Bosco, utari wakomeza, hari umuco umuntu yavuga ko ari mwiza ariko kandi unadukururira n'izo nzoka. Abantu bahana umukono, bahana ibiganza.
Nibyo. Ni ikintu gisa nk'aho kiri mu mibereho y'abantu, mibereho y'Abanyarwanda, ndetse kigaragaramo ko abantu bakunda guhanganya cyane ku buryo usanga akenshi iyo abantu bahana intoki ikibazo kiba ese nizihanye na mugenzi wanjye, ndivuga kujya kuzikaraba n'ingiye kurya, ndivuga kujya kuzikaraba mbere yuko ntegura ibyo kurya, ndivuga kuzikaraba mbere yuko njya gukora ikintu icyo cyose gifite aho gihuriye n'akanwa cyangwa se n'igice cy'umubiri wanjye cyakwanduzwa n'izo ntoki. Kuko niba wenda bitugoye kugira ngo tuve kuri uwo muco wo gusuhuzanya no guhana intoki, buri wese agomba gufata ingamba zo kugira ngo arebe uburyo noneho yabasha kwirinda, kugira ngo niba icyo kitabashije kuvaho abashe kwirinda gihe kubasha kumubera isoko yo kumwanduza indwara. Usibye no kusuhuzanya abantu bava ku misane cyane cyane ahantu, iyo mbonye nk'umuntu avuye mu musane ntakaba intoki mba numva ngiye nsheshe nk'urumeza, kuko hariya n'ahantu haba inzoka nyinshi cyangwa haba indwara nyinshi. Nurugi rwonyine kubikoraho kuko utinya ko hari undi wavuyemo akatokama adafashe adakarabye intoki, utinya ko kuko we yarwanduje nawe kubikoraho byakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu umuntu yaba avuye mu musarane kwituma cyangwa se kwihagarika bisanzwe agomba buri gihe gukaraba intoki kugira ngo yirinde ko izo ntoki zamubera isoko y'umubiri indwara. Iki cyo gukaraba intoki tukivuyeho noneho ikindi cyo kugira umusarane. Usanga hano ni ikintu gikomeye cyane kuko usanga imisane idakwiriye idafite uburebure buhagije, amasabo agenda agakora ku mwanda akaza agashyira ku masahani yacu, agashyira ku mboga twahinze impande y'umusarani cyangwa impande y'urugo, ugasanga turimo gusoroma tugiye kuri salade yacu tukongera tukiyanduza cyangwa tukatuzitetenezimboga neza tukiyanduza cyangwa yasazi yabije ku masahani twayorogeje ugasanga tugikwariraho tukiyanduza. Yumvikana ko umusarani udakwiriye ni isoko y'izi ndwara z'inzoka. Bivana naho umusarani ukwiriye wandi ufite uburebure buhagije nibura burengeje 3 cm, wawundi ukinze neza ukorewe isuku ku buryo nta masazi agenda ngo awusure agaruke ajye ku byo kurya cyangwa amasahani yacu, umusarani mu by'ukuri akeneye kwiburira urugo kwiba umuturage kandi ugakoreshwa na buri umwe wese. Tukirinda kwituma ku gasozi cyane cyane habireba nko kubana, kuko usanga abana bakwiye nko ku ishuri bituma aho babonye cyangwa se n'abandi bantu bakabituma aho babonye, aho byaba bibabaje kuko usanga za nzoka zigenda zikwirakwira n'imvura zikamanura uwo mwanda. N'ikindi kintu ushobora gusanga nk'ahantu hari ibishanga birebire binini ihingwa mu wenda nk'umuceri nta musanu hari wenda nk'impande ku gasozi aho ngaho hari nk'aho nasuye mu gihe gishize bambwira ko kwe gishanga cy'umuceri ari kirekire cyane kumwe umuntu adashaka gukora ibirometero bibiri agiye gushaka umusanu ku musozi ngo abasha kubikorera aho ari hafi aho ngaho ibyo bigaragaza ko mu by'ukuri dukeneye guhimba ya ntundi twumva ko ntabwo ngomba gukora icyo kintu kuko nzi ko ndi kwangiza ubunywa bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye nyandi dukeneye kwigisha cyane usibye no kwituma ku gaso cyangwa se kudakoresha umusanzu bukwiriye hanyuma ya mazi noneho dukoresha ari cyangwa se nshaka kugarukaho amazi dukoresha dushobora kuba tudafite amazi meza n'iryo ariko se yaba bituva mu cya gishanga tubasha kubasha kuyakora kugira ngo twanduza ibyo dushobora kuyateka kuko dushobora kuba nta mazi dufite aka kanya meza kandi dukeneye amazi yo kunywa ntabwo tuyakura mu ijoro cyangwa tuyakura ahandi hadashoboka niba tuyakura ahandi hashoboka ni hehe ni cya gishanga cyanduye wenda gishobora kuba cyangwa n'abana bifite igasozi n'abandi ariko aya mazi niba nyafashe niba nyafata nyajyana mu rugo mbanze nyateke cyane kuri nizera ko twa dukoko twari kunywa dusa n'inzoka cyangwa za ndwara zindi twapfuye nimbanze se yaciyemo siro cyangwa izindi poroduza zica izo nzoka cyangwa izo ndwara kugira ngo nyine kwandura ubwo buryo butatu cyangwa dufite ubushyitsi mu bikorwa cyangwa tubashe kwitwarika kuri bwo byatuma muri kuri inzoka zitatubamo cyangwa ziri hari iwacu mu mudugudu akarande
yego urumva harimo urukururane birava mu kwituma ku gasozi bikajyana mu mazi bikava mu mazi bijya mu biribwa niho yavugaga ati ibiribwa hari ibiryo twaba turya bivamo bidutera inzoka kuko urumva nyine biragendera hamwe byose iyo suku rero nk'uko urimo kubivuga ni ingenzi reka twakire Johnny kuri ko wiriwe
ye mwiriwe cyane amakuru yanjye
ni meza uradusuhuza urahagana hehe
ya jeni rya mbere mbasuhuza mvugana na radiyo rya amerika
ikaze cyane rwose urahagana he
ndi muri Finlande mu gisagara cya Oulu
aho ni kure cyane n'ubwa mbere rwose nuko turakwakiriye rero ku rya amerika nuko
yego mbanze gusuhuza umutumire namwe nyine kuri ya Radio Amerika tubashimira ukuntu mutugezaho amakuru ndabakurikirana cyane sinzi ngo bimaze amezi angana iki cyangwa imyaka ingana iki ndabakurikirana nukuri mwadushimisha rwose ndabasuhuje
urakoze cyane natwe turagusuhuje kandi turakwakiriye
ni byiza rero ndafite akabazo kamwe ku mutumire kubyerekeye izo nzoka ahanini inzoka zo mu nda biravana n'isukurike n'amazi mabi nk'uko yariko arabivuga ariko ahanini jyewe ariko arabivuga nagumye niyumvira nko muri ibyo bihugu by'iwacu byo muri Afurika usanga bikiri mu nzira z'amajyambere usanga nk'abantu benshi ari abarimyi mu ncamake ugasanga yazindutse agenda kurema ahantu kure ko ashobora gufata nk'ibirometero bine bitanu aca niyumvira rero mu gihe yoba yifuje nko kujya kuri gambeze cyangwa pedibeze ahantu yoja muri biriya ndinza yuko yopfuma yimba hanyuma niyaheza agapfukira wa mwanda icyo nicyo nagumye niyumvira kugira ngo akidusangize ko ndabe yuko hari ukuntu ushobora dufasha kuri abo bantu baba bari kure n'ahantu bajya kwipfuma murakoze
urakoze cyane urimo kutwumvira kuri interineti
ndi kubumvira kuri interineti nta kibazo nahumwaka ndabumva
sawa rekubwo none tukugumisha ku murongo cyangwa tukure kugenda ukomeza umuntu kuri
internet ni mungumiza ku murongo nimba hari akabazo byaba byiza ntawumva
okay sawa Bosco Johnny ati aho umuntu acukuye akobo agakora ibyo akora yarangiza agatwikira hari icyo byafasha
umuvandimwe arakoze cyane biza inyutsa muri Israel ya kera abazi bya bibiliya ari ukuntu abisirayeli bimukaga kuko bari imbaga y'abantu benshi ubwo rero imana yabahaye mu mategeko yayo ko nibajya bagera ahantu kugira ngo batazagira uburwayi baraboneka muri bo bajya bajya inyuma y'intambi bagacukura icyobo bakitumamo bahita bakunye bagatwikira kugira ngo imana itazabona ikibi muri iyo nkambi nikaba fami kigendera binze kaba kugirinda n'ibyorezo by'indwara bituruka ku mwanda mu byukuri umuvandimwe arakoze cyane ati ashobora kujya mu kurima mu gisambu kure cyane ahantu atabona umusarane atabona umutwanyiza mutira umusarane
ni hahandi wavugaga abahinga umuceri
ariko mu gishanga hariyaho hari aho byaba bigoranye kuko icyo gishanga kiba kirimo bihingwa b'umuceri urumva kiba kirimo amazi kiba kirimo iki kucukura muri icyo gishanga ari umuntu afite umwuka kunyatwikira haba hari amahirwe menshi yuko n'ubundi amagi agenda akwira amazi agenda akwirakwira ahantu hose ariko wenda ari nko ku butaka bw'agasozi ariko nabwo akiringira ko amazi atazaza ngo amanukire atware uwo mwanda urumva nta bundi buryo buhari aho yango yitse ku gasozi buri buri aho yamvura igwa ifite imanukana umwanda mu buryo bworoshye acukuye icyobo gihagije akitumamo rwose ubu ni uburyo navuga ngiye ku giti cyanjye nka Bosco ndi nashyikira aho kugira ngo akwirakwize umwanda ku gasozi nta cyobo yacukuye aho byaba ni ukuri bifite uruhengekerezo aho kugira ngo birira zitana na none
yego Johnny urasobanukiwe wasobanukiwe
no nasobanukiwe kuri murakoze cyane kuko nagumye ngira ikibazo ndavuga ati none umuntu azoba ari nko ku birometero bishika bitatu bine bitanu atahanuwe kiri kandi biramugoye agehe ariko ndumva ukuntu ashubije rwose bira ndasobanukiwe n'uwundi nyene yoba nawe nyene bimugoye nk'uko avuga ati arahantu adashobora kuronka wese arabyumvise yuko ejo bitaba bimugora ararose n'ubumenyi bushasha ukuntu yokwirwana kandi agasanga n'abandi barose inkuzeye basabwe mu bibazo murakoze
urakoze cyane
murakoze cyane ibyo rwose gucukura icyobo akitumamo rwose byaba biruta ku kwituma ku gasozi aho abonye mu gihuru cyangwa se mu byatsi ahantu kuko umuntu uhatangiza ashobora kwandura izo ndwara iyo bitajya hasi nta ngaruka nyinshi zishobora kugira cyane ku bantu
yego radiyo Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku bijyanye no kurwanya inzoka zo mu nda twakire Anastase turi kumwe wiriwe uri hehe
ndano mu karere kawe mu Gatumba
hehe
mu karere ka Huye
mu majyepfo y'u Rwanda
yes
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
akagira ikibazo mfite ese nakuntu bagira inama abantu ukuntu bazajya banoza isuku y'amazi ko muri iki gihe ubungubu umwanda usigaye ari mwinshi cyane mu mazi bitewe n'uko imvura iyo iri kugwa ari nyinshi ariko turi mu gihe cy'imvura abantu usanga bakaza agira imyanda ku misozi noneho bigashokera mu mazi tumwa kandi ahenshi amazi akunze kubura ugasanga abenshi tuvoma amazi y'ibirohwa cyane nta kuntu batugira inama z'ukuntu twazajya dufata neza ayo mazi cyangwa se tukirinda kugira ukuntu twashyira imyanda ku misozi batugira inama kabisa nk'abantu babihugukiwe
nta bantu mujya mubona babaha izo nama nta bantu bajya babatemberera aho ngo babahe izo nama
so baraboneka bahari ariko se niba bahari nyine urabona abantu kugira ngo umuntu akurikize ibintu mubwiye bimusagora nawe ubuntu wenda wabubona harimo nko mu mezi nk'atanu cyangwa atatu urumva ibintu biba bigoye bisaba kugoza utu
yego urakoze cyane Anastase reka nawe tube tukugumishijeho wumve igisubizo Jean Bosco Anastase ati kwigisha no guhozaho
umuvandimwe arakoze cyane mbanje kumushimira akomeje ku ntego zimwe hari ibisanzwe bikorwa inyigisho ziratangwa zijyanye no gusukura amazi kuyafata neza ndetse n'andi yandi tukaba twayakoresha ntadutere uburwayi ariko twifuza ko noneho ibyo biganiro bigenda bitegera mu mudugudu bakicara mu isibo cyangwa mu mudugudu bakavuga bati isoko y'amazi yacu dufite ahangaha ni iyihe none ku buryo bwa butumwa bw'ukuntu amazi asukurwa babuganiraho abaturage bose bakabumva kimwe kuko ushobora gusanga wenda nk'ushobora kubaha ubutumwa bwo gusukura amazi wenda banyuzeho ku ishuri ku kigo cy'ishuri abanyuzeho na mudugudu rimwe nk'uko babivugaga aho dushaka ko niga mu mudugudu hariya haba ipfundo nk'uko twatanye ikintu tubivuga byo kugira ngo baganire ibibazo ubwabo bihari babishakire umuti hamwe n'iki cy'ayo mazi rero bakavuga ati isoko dufite y'amazi n'ibihe biriya dushamba n'ahandi dufite dukura amazi mu gihe ibikorwa remezo bigenda bitwegereza kugira ngo tubone amazi meza tuba dukoresha hariya ariko umuti twakoresha ntarutere ibibazo ibigo rero bishinzwe isukurwa ry'amazi nizera ko mu bitekerezo dufite nka minisiteri y'ubuzima ifite ni uko ushaka kuzegera ibyo bigo byose kugira ngo hakorwa nk'ubutumwa bugenda bukagera ku muturage uri mu mudugudu ku buryo mu gihe babiganiraho ubwabo bamenya bagira ubumenyi buhagije ku gusukura y'amazi bagira ubumenyi buhagije ku kuntu bashobora gufata amazi ntabatere uburwayi none usibye n'ibyo ngibyo bagira ubumenyi buhagije kujyanye n'imisarane ikwiriye n'uburyo bakwiye gukaraba neza intoki bere kwanduzanya indwara n'ibindi nk'ibyo dushaka rero kubwo ubutumwa bugera ku mudugudu mu isibo hanyuma abaturage bakabasha kugirwa ubumenyi bose ku kigero kimwe kugira ngo twirinde inzoka kuko tuzica nk'uko tubyifuza mu Rwanda mu gihe kingana nibura makumyabiri na kane tukaba twageze munsi y'ikigero cya 20% cy'amayeri mu gihugu ibyo rero avuga nibyo birakwiriye rwose ni igitekerezo cyiza cyane kandi tugifite mu mishinga yaho tuzahuza ibigo byose birebwa n'iki kintu kugira ngo tubashe gukora ubutumwa bumwe buzajya ku mudugudu bukabasha gufasha ku mudugudu nk'uko hagiye iyo ubutumwa bujyanye no kubaka tuwarete nziza hagiye n'ubutumwa bujyanye ko amazi yasukurwa meza akagera ku muturage cyangwa se umuturage akamenyesha kumenya ubwo butumwa bw'uko yayasukura nubwo yaba ari mabi ntayo adafite aho ngaho kugira ngo abashe gutuma atamwanduza uburwayi
Anastase urakoze cyane kutwunganira no kubaza ikibazo reka noneho twakire Muhire uranyumva
Hello
wiriwe
ni Mirone
yego uri hehe
ndi mu Rwanda hano mu karere ka Nyagatare
nuko ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ako nabo ndikumva neza ndumva bicikagurika sinzi mbandara amakonekisiyo
ariko ntacyo twe turakumva baza cyangwa utanga igitekerezo
ni byiza ko iyo nsanganyamatsiko bari kuganiraho yo kwirinda inzoka dukaraba amazi meza none ikibazo mbaza
yego
turakumva
baza turakumva
ikibazo mbaza ndabaza ikibazo none iyo umuntu arwaye inzoka wenda ajya kuresha amazi mabi akaba yarwanya inzoka ya nibita ko yihe yanywa kugira ngo izo nzoka zikire burundu kugira ngo asubirane uko yari ameze
imiti yanywa urashaka yivure n'imiti ya kinyarwanda cyangwa uravuga imiti urabaza imiti yanywa yo kwa muganga ugomba kujya kwa muganga
imiti yo kwa muganga
ugomba kujya kwa muganga akayikwandikira
wagira
ngo wumve umuti waba uvura kurusha iyindi se
ku buryo muri izo nzoka zagenda umuntu akaba mutaraga
zagenda zikagaruka ariko udakurikize ya mabwiriza ugumye hafi agusubiza sibyo Bosco nsubiriza Muhire
umva rero Nyagatare arakoze cyane mu by'ukuri hari abatekereza ko ngo bashobora kunywa nk'akayoga kawutunda gakakiri umuhama cyangwa se gashyushye cyane
kakazica
niza kazikaguruka ntizagiye kumugeraho ariko ibyo ntagaruka rwose imiti yemewe ni yo kwa muganga ujya kwa muganga bakapima ni ubuhe bwoko bw'inzoka ufite kandi se ni uwuhe muti ushobokana n'iyo nzoka urwaye kuko ari ibyo yaba akayoga gashyushye kari kuri kavuraga inzoka umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wari kugashyira kuri lisite y'imiti ivura inzoka bakavuga ati rwose urwagwa rushyushye mujye murunywa ruzabavura ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo urwagwa ruri kuri lisite cyangwa uri ku miti yemewe ivura inzoka nima mrugyo bwiza bwo kuzivura neza ikabuye kwa muganga bakadupima bayisanga bakadumuti kwa iyo nzoka none leo kindi kandi nina matugeze kwirinda tukumaze kumva miki kiganiro tukabishya mu bikorwa tukakabizo ntoki bitwe tume kugasoze tugasukura ibintu byose neza n'ibindi bindi bizatuma rero mu byo kuzakata tugarukamo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.
Hamaze umubiri zise ko bawuha inyana zigakira umuntu we ntiyasomaho.
Murakoze cyane nibuka ko nayo ngiri umwana hari gisagwaga nko mu nda bakaduha ibishikashike sinzi neje ni yawe
kibyibuka
ibishikashike twarinywaga ugasanga mu by'ukuri nkunda nkaroroshye kandi tuzi cyane ko none burya ino miti dufata yo kwa muganga iba yakozwe mu byatsi iba yakozwe mu bindi bintu bitandukanye kuri ntabwo twavuga ngo mu gishikashike cyangwa ntabwo uvura ariko ntabwo burya ingano y'umubiri cyangwa y'ishikashike tuba tuzi ko ingano umuti wa kinyarwanda kuri twavuga ngo iravura izo kineyi ntabwo ubimenya mu by'ukuri twagize mu kinyarwanda kuko nicyo kintu cyabaga gihari nk'igisubizo cy'ako kanya kuko wenda bamwe ntabwo babaga bafite uburyo bwo kugira ku bivure mu buryo bworoshye bigatuma bivuza ikinyarwanda ariko kuko yamusigiye ngo itizeye ijana ku ijana ngo tumenye ngo ikora ite cyangwa se ngo ingano yayo y'umuti uvura cyangwa se igishashi kivura indwara y'inzoka kingana gite niyo tutashishikariza abantu kwivuza ikinyarwanda nicyo gishashi cyangwa y'umubiri
umuntu yapfaga kubona yitumye inzoka bakavuga bati zashizemo
izo nzoka urugero bakaba bagira ibibazo by'umwijima cyangwa se n'ibindi bibazo bitewe n'iyo miti y'ikinyarwanda bakoresheje itabashije gupimwa neza ngo hamenyekane ingano yayo cyangwa se n'uburyo ivura iyo ndwara.
Yego urakoze cyane. Hanyuma Muhire wumvise?
Ndumvise ndasobanukiwe. Ikindi kibazo mbaza ariko ntabwo kijyanye n'ibyo ndabaza none iyi radio ndayikunda cyane ariko inangana ntabwo tujya kuyifatisha nazakora iki kugira ngo tujye natwe tuyifatisha.
Ni ku busanzwe cyangwa ni muri iki gihe hari ibibazo bya tekinike?
Muri iki gihe
muri iki gihe Nyagatare ntimutwumva ntabwo ari mwe mwenyine naringeza ngo aho ngaho ntabwo musanzwe muyifata
ntabwo tujya kuyifata tubona gutyo nyine napostinze.
Ntabwo ari muri ibi by'umweru hafi bitatu byonyine
niba
numva neza? Okay. Ubwo ikibazo ndakigeza ku babishinzwe ubwo nibihagire cyo bashobora muzabona mubasha kuyumva.
Murakoze ndasobanukiwe.
Murakoze cyane. Twibutse ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba, akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Emmanuel.
Nange mu karere ka Nyagatare mu Rwanda.
Yego.
Gusa icyo kibazo cyo kwitira indwara zo mu nda ukuntu twakiringa twakagiye tunywa amazi gatetse za nzoka ziba zirimo zigapfa mikorobe zose zikavamo no gutekesha ibiryo tugakoresha amazi ya robine asukuye ibyo twakwirinze inzoka zo mu nda.
Ni ukujya utanga ubutumwa rero nawe tugafatanyiriza hamwe.
Dore ko na mbere umuntu yarwaye inzoka akabona n'uza muravumba
vura inzoka
muravumba nawe uravura
ariko no kujya kwa muganga se ibyo bivugaho iki?
No kwa muganga nawe bakagwa ibinini nabyo bikagenda neza ugakira
cyane ko aribo bashobora gusuzuma bakamenya n'indwara urwaye bakayiha n'umuti bijyanye. Yego. Ubwo rero reka tugushimire nawe iyo nyunganizi tukwifuriza kandi ibihe
byiza. Muri duvuna gubwe neza.
Yego nawe.
Nawe turi kumwe.
Yego nawe. Jean Bosco Emmanuel mwamubwira iki?
murakoze cyane mwana murakoze cyane kunyunganiza duhaye nibyo koko ikigenzi nuko izo nyunganizi cyangwa ibitekerezo afite abisangiza abaturanyi ni byiza kuko ushobora kuba umuturanyi wawe adakaba intoki cyangwa se atanywa amazi meza cyangwa aratekesha amazi meza ujya kurya iyo inama rero ujye ukicara nawe ukamuganiriza ibibazo by'inzoka ukamubwira ibyazo ukamubwira n'uburyo aramutse azirinze cyangwa se akoze ibyo bintu byiza bishobora kumugirira akamaro nawe ahindura kwa kuntu yumvaga ibintu agahinda ya migirire akabasha nawe kugira imyitwarire myiza imurinda izo nzoka icyo namushikaza no kugira ngo mu by'ukuri aganize abaturanyi haba mu nama bahuriramo haba se aciye mu buryo busanzwe abashe kwabwira izo nama afite nziza kugira ngo nabo babashe kugira imyitwarire ikwiriye ariko yongeraho n'izindi gukaraba intoki kwituma bugira mu misarane kugira mu by'ukuri twese twirinde inzoka tumire abaturanyi bacu
nge hanyuma Bosco mpereye kuri ubwo buryo bwo kwigisha gusangira amakuru kugira ngo umuntu arusheho kwirinda cyangwa se no kurwanya izi nzoka nkuko nabivuze ubushize mwatuganiriraga ku buryo nyine umuturage yafasha akabipfundo mu kurandura izi ndwara aho mwagiye musobanura muri iyo gahunda mwasanze ibikorwa babyakira gute
murakoze cyane wenda naganiriye n'abantu batandukanye abaturage umuyobozi w'umudugudu ku kigo nderabuzima barabyishimiye cyane barabyishimiye bakavuga bati twicaye hano iwacu umudugudu tukabasha kuganira ku bibazo byacu dufite ariko umuyobozi w'umudugudu yavugaga cyane ati igira n'imyisibo kuko ni ingo nkeya ingo zigera ku icumi niho havuga ko hari ingo nkeya ziri munsi ya 20 avuga ati nibyo byaba byiza kurushaho kuko baziranye icyo ni kimwe icya kabiri kaba bazi ibibazo buri rugo rufite ku buryo bicaye muri iyo misibo bishobora kugira ingufu cyane kumenya ikibazo bafite mu ngo zabo kibatera izo nzoka n'icyo bakora kugira ngo kubera rw'umuryango cyangwa urwego rw'isibo kugira ngo izo nzoka bazirinde ku buryo mu by'ukuri izo ngamba byo no kwigisha barazishimiye cyane ikindi kandi nk'uko mwabibonye mu gihe gishize Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifite gahunda yo kugira ngo imanire imihigo yayo y'isuku igeze mu rwego rw'umudugudu urumva rero ko ingamba zose zirimo zishingira kuri uriya muturage ku mudugudu ku isibo kugira ngo binjiye mu kwigishanya hagati y'abaturage babashe guhindura imigirire cyangwa se ibikorwa bituma batagira isuku ikwiriye bityo babashe kuzamuka mu isuku birinda izo nzoka ku buryo mubyukuri babyishimiye ndetse na gahunda ijyanye no gutanga ibinini by'inzoka izo nzoka z'umudugudu hariya mu gihe bakoze nk'iyo nama babashe gufata ibyo binini by'inzoka cyane cyane nk'ahantu harimo inzoka nyinshi ho bajya babiha n'abantu bakuru abantu bakuru n'abana bose bafite ibinini by'inzoka noneho bigenewe ku ngamba zo kuvuga ngo nicyo tuzakora ngo tutazongera kurwara zino nzoka hano iwacu zibashe gucika dore ko turimo gufata n'ibinini bityo izo ngamba zo kwirinda no kuvura umudugudu zizatuma ibyo kunze kazigabanuka mu Rwanda cyangwa se mu duce ziganjemo cyane
reka twakire ku murongo wa telefone itanga ishaka mutubabare rwose amatelefone arimo gucamo akongera agacika ariko itanga ishaka niwe tugezeho muri uyu mwanya uranyumva
yego ndabumva
uri hagana hehe
ndi mu Rwanda Kigali
Kigali namwe murafite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amazi ashobora kubanduza inzoka cyangwa mwebwe abanyamujyi mumeze neza
twebwe abanyamujyi tumeze neza amazi yacu ni meza nta kibazo ariko rimwe na rimwe dukunda kubyumva hirya no hino mu bindi bihugu by'ibituranyi ugasanga mu by'ukuri amazi yabo baravoma hari amazi atemba adafite isuku bikadutera ikibazo rero nk'abantu b'abanyafurika cyangwa se nk'abantu tuba turi ikiremwa twese tuvuga ati umuntu yagombye kubona amazi meza rwose akabaho neza kuko burya amazi meza ni nayo soko y'ubuzima
rwose ibyo uvuze ni ukuri nuko wari ufite akabazo wifuza kumbaza mutumirwa cyangwa ni intwererano
nari mfite ikibazo nifuza kubaza umutumirwa wacu munamutuhurize
barakunda
nashaka kumubaza nk'umuntu w'impuguke mu bintu by'ubuzima barimo gutekereza ko bakorwa iki kugira ngo ikiremwa muntu muri Afurika kirusheho kuba cyabona amazi meza cyane ko amazi ari yadufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi
Uravuga kumugabane wa Afrika hose?
Kumugabane wa Afrika hose, ariko tega mu Rwanda ho amazi turayafite nta kibazo, wenda harahatari nko mu biturage, ariko leta yacu igenda igerageza kuzana mu kugenda ikore ishyira ibikorwa remezo bagenda bayahageza rimwe na rimwe ahantu hose amazi arenda kuhagera. Ariko hari nk'ibihugu twumva hirya no hino hatwe dukoresha ama internet tugasanga rwose amazi yaho aracyari makeya. Bafite niwuhe mugambi barimo utekereza ku buryo abantu bose muri make abantu bose babona amazi meza cyane ko arimo soko y'ubuzima bw'ikiremwamuntu?
Yewe urakoze cyane itanga ishaka. Wabugumye ku murongo wa telefone ubwo akagusubiza noneho. Bosco ikibazo azanye cyambukiranyije imipaka, ubwo hari icyo mwamubwira?
Ndakomeye cyane Jeanne, tanshaka ko ari ikibazo cyiza kinakomeye ngo ntashobora gusubiza muri rwa Afurika, ubu ndasubiza mu rwego rw'umuturage w'u Rwanda ndetse ushinzwe gahunda y'ibishinzwe kurwanya indwara z'inzoka. Mu by'ukuri icyo namubwira ko ingamba dufite nizo ku rwego rw'igihugu cyacu nk'u Rwanda kurwanya zino ndwara z'inzoka, kandi zikajyana na cyane cyane n'ingamba za leta ifite zo kwegereza ibikorwa remezo by'amazi abaturage ndetse no kugereza ibyanyu n'isukura abaturage. Mu by'ukuri rero ingamba wenda na mafaranga zacu mu gihugu zihari, njyanasabye tuzivugaho kenshi yanazumvishe niba yakurikiranye ikiganiro, cyane cyane nuko nk'uko abivuze hari ibiturage bidafite amazi birahari nibyo koko ajya nabibona haba mu nyamakuru cyangwa ahandi hatandukanye nk'uko yavuze akunda gusoma inyamakuru. Ikiriho nuko na ya mazi mabi b'abaturage bamwe bamwe bafite kuko bagitegereje ko ibikorwa remezo bizageraho bifite ibibazo n'amazi meza, twifuza ko n'amazi mabi bayafata bakabasha kuyasukura mu buryo bukwiriye. Izo nyigisho ni twifuza ko zakwiye kuba zigera kuri wa muturage wo mu mudugudu udafite amazi meza. Izo nyigisho rero ntabwo twe nka benshi dukomeza n'inzoka, ariko tufitemo gahunda yo gukora izo mesaje, ni uko hari ibigo bishinzwe gukora izo mesaje, impamvu dukora umuvugizi kugira ngo ibyo bigo bikore iyo mesaje dufatanyije, hanyuma imesaje ibashe kumanuka igihe hari umuturage abashe kunyugera agafata y'amazi mabi akayahinduramo amazi meza atamutera uburwayi. Kuko twumva ko ni ubuvugizi bukomeza hano mu gihugu cyacu kugira ngo wa muturage wese mu gihugu amazi afite ye kumera isoko, yaba ari amazi mabi ye kumera isoko y'indwara, ahubwo amubera isoko y'ubuzima bwiza binyuriye mu gufata amazi niyo yaba ari mabi akaba yayahindura akabasha kuyanywa cyangwa akoresha atanduye. Ndumva ari mesaje namuha mubwira ko buri gihugu burya bwani wa Afurika cyo gifite intumbero yacyo, niyo mpamvu ashobora wenda kugira ngo amenye amakuru ya buri gihugu, ashobora nk'uko abivuze kujya areba igihugu wenda kimushishikaje akaba mu migambi yacyo akareba gahunda gifite. Ariko ku Rwanda ndumva kuri gahunda ijyanye no kurwanya izindi nzoka ari cyo naba mubwiyeho.
Noneho mu masegonda icumi gusa muri rusange, bose abari badukurikiye cyangwa se n'abashobora na kuza kumva ikiganiro kuri interineti, amasegonda make cyane icyo mwabwira twanzura?
Murakoze cyane. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko mu by'ukuri inzoka ntiwazi inzoka ni indwara mbi, ntabwo indwara zo kubana n'umuntu kuko zimwangirije ubuzima, haba mu kugira ubuzima bwiza cyangwa se mu mikurire y'abana batoya, zangiza ubuzima impande zose ku buryo zinaganisha no ku rupfu. Niyo mpamvu tugomba kuzirinda cyane cyane zishingira ku isuku, sibyo no gushingira ku isuku tukabera n'ijisho n'abandi bagenzi bacu ubutumwa dufite, niba two dukora isuku tukifuza ko n'abaturanyi bacu nabo bagira isuku, ibyo bikanyurira mu kumira kwigishanya mu kuganira nabo kugira ngo duhugurane tubashe kwese kugira ingamba z'isuku zikwiriye. Ikindi ni ukwitaba gahunda za leta zigamije kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza hakubiyemo n'icyumweru cy'ubuzima nk'iki kigiye kuba muri icyumweru gitaha.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba, ngashimira n'abo twari kumwe bose batubajije n'abaduhaye inama n'ibitekerezo, abo tutabashije guhamagara barimo Eric Yaseba, Innocent Nduwimana n'abandi ba Leonce John Filemo n'abandi mwese n'abandi barutegereje, mukomeze kugira ubuzima bwiza. Ku buhanga bw'ibyuma ya Dan Crawford na Fatid Gebeho, kuri mikoro ya Eugenia Mukankuzi, hano ku ijwi rya Amerika tubifurize mwese ubuzima buzira umuze.